Derewol aran dewol gol bulus windani korontiyanko'en. Korontiyanko'en aran dewol. Surawol aran dewol. Min bulus mo Allah subi warta lilado Yesu almasihu. Ibandirawo meden, Sastanis, bindi derewol go'ol. Min bindangol kautal yimbe Allah, wonbe koranti. Be Allah noddi ngarta yimbe mudum. Min bindangol yimbe fu gonbe kotoe gadobe doare nder inde Yesu almasihu jomirawo meden. Kanko woni jomirawo meden imabbe fu. Allah nyako meden modo. Yesu almasihu jomirawo barki dina on hokka on jam. Konde imiyetta Allah gam modon. Gam barka iyide dum o hokki on. Gam sumpo tirki modon Yesu almasihu. Sumpo tirki modon imako. Dum barki dini on. Ikongo lelawol. Wato nder meto fu, i andal fu. Gam dum tabbiti nani on, waju dum mingaji nani on, do almasihu dum gonga. Gam non, on dullae konga ledokal, nga ruhu Allah hokkata. On kedi, on kabi gartol Yesu almasihu jomirawo meden. O wadae kasembi din ki on, haya kire irde, gam garton bengala kudum hudirta on, nyalde nde o wartoita. Allah o gadowo ko o wi'i. Kanko noddi om gan shumpo tiron ibiddo mako. Yesu almasihu, jomirawo meden. Imi toro on bandirabe. Gam inde jomirawo meden, Yesu almasihu. On fu, njabe kombi oton warta go'o. Gam todum heba, fero tirol hakunde modon. Amanyumo modon, iberde modon warta go'o. Bandirabe am, yimbe wuro kuluwi, kokiyan habaru iwodi shia famfam tirki hakunde modon. Kongidum mimi wia o woni, goddo modon iwia, min bulus tokumi, goddo iwia, min Apollos tokumi, onni iwia, min Petrus tokumi, onda ebo iwia, min almasihu tokumi. To, almasihu isendi wondon, ko bulus wara do gafangal ga modon, ko i inde bulus du wadirani on baptisma? Mietti Allah de mi wadana e ko moye modon baptisma. Saini kiribus i gaius. Gamnon, wala bawai du wia du wadani on baptisma nder inde am. To, don mami wadani yimbe uro Istifanus baptisma. Gada bendon, miejiti to mi wadani goddo baptisma. Gan almasihu, lilayam gam mi wada baptisma, amma gam mi wajin habaru beldum. Na ifamu neddo ngaji niraimidum, gam to bawde maide almasihu do gafangal wartire mere. Habaru maide almasihu do gafangal, dum hangore to yimbe gonbe do lawol halkere. Amma to meden enen kisnabe dum bawde Allah. Gam ayare wii, mi lallina ifamu nyumobe ingodi famu. Mi wonna yoyire nyumobe ingodi yoyire. To, to godudo famo woni. To modibo attawra woni. To bawdo geddi woni. Na Allah wartiri famo duniyaru ndu uhangore. Gam Allah nder famo mudum subi to yimbe andamo lawol famo mabbe. Onani beldum hisnuki kolibe almasihu lawol wajinki habaru beldum. Dum wobbe ngi'ata dum hangore. Yahudankoen ingidi ngadane ko haidini ko be njaba habaru dum. Yimbe na Yahudankoen bo ingidi metirane ki andal ko be njaba dum. Minon bo emengajina almasihu barado do gafangal. To Yahudankoen dum hala kalluka. To yimbe na Yahudankoen bo dum hangore. Amma to yimbe be Allah noddi Yahudankoen ina Yahudankoen almasihu obawde Allah ifamu Allah. Kudum yiata bohangore Allah wadi dumburi yoyire neddo. Nden kudum yiata bo Allah tampi dumburi sembe neddo sembe. Bandirabe, nyume nomba noton sharer ko Allah noddi on. Setander modon godi famu iiki yimbe duniyaru. Setander modon ngoni andambe kodume. Den setlander modon ngodi danyobe lamibe. amma Allah subi ko yimbe duniyarun du ungi ata dum hangore gam o semtina godube famu iri dum duniyarun du. Allah subi ko yimbe ngi ata bodum tampudum der duniyarun du gam o semtina godube lamu. Ko yimbe jawanta iko be koshi wala ko dum wadete der duniyaru iko be koshi na dum goddum kanjum Allah subi hutira gam lallina ko yimbe ngi ata idum wodi daraja. Allah wadi non gam to goddo neddo maunina hore mudum yeso mako. O wartiri on be Yesu Almasihu. Allah wartiri mo famu meden lawol mako du wartiri en adili en shenibe rimdinabe gam non nonno du windira fu manti totodo o manti toro jomirao. Korontiyanko en arandewol surawol didabol bandirabe sharel ko garmi to modon imi wajina sirru Allah mi hutira e bolide luggude ko holluki andal sharel ko gondu nomi e modon mi subi der bernde am mi metata do ko dume sey do habaru Yesu Almasihu modu wari do gafangal mi wari to modon mi sembida imi diuna gam kulol nder ko bimi iko ngajinmi mi hutira e famu luggudum ko beldum hala gam jabon ko bimi amma bawde ruhu Allah tabbitinani om dum gonga mi wadu non gam to holaki ki koli don Yesu daro do famu yimbe sayni do bawde Allah fu inon to imin metana keewube nder holaki Yesu imin metira famu amma na iri famu dum jamanu duum ko famu lamu tobe jamanu duum be lamu de ojum amma imin meta do famu Allah dum sirru shudi dum denno dum Allah sirya ni en ko duniyaru tage gam teddinki en der lamu tobe jamanu duum wala famu do duum gam dabe pami no dum dabe mbarai jomirao jomo mangu do gafangal amma nonno du windira ko hitere meda yiki ko nowru meda nanki ko neddo meda nyumuki kanjum Allah siryani yidube mo amma Allah holli endum lawo ruhu makko gam ruhu makko i andi ko dume ha isiru makko lugudum mo e der yimbe andata ko woni der bernde neddo to na neddo on non ma wala andudo nyumo Allah sai ni ruhu Allah ruhu dun kebuden na to duniyaru dun iwoyi to Allah dun iwoyi gam anden shahu dum o hokki en imi meta do duum na der hala ka famu neddo ekkitata sai ni der hala ka ruhu Allah ekkitinimin imin ekkitina godube ruhu Allah do gonga Allah neddo mo wala ruhu Allah o jabata ko iwoyi to ruhu Allah gam to makko dum hangore o wawata o fama dum gam o wala ruhu Allah godudo ruhu Allah bo wawe famuki ko dume ko ruhu Allah ekkitata amma mo wala ruhu Allah famata nyumo godudo ruhu Allah no ayare wi'i mo e medi anduki nyumo jomirao gam ekkitinamo amma enen en famai fi duum gam en nyuma no Almasihu nyumirta. Korontiyanko en arandewol surawol tatabol bandirabe min mi wawai metanki on no metiranaimi keewube der holaki Yesu sani mi metirani on no metiranaimi yimbe duniyaru du'u kobo no metiranaimi bikkoi pamaroi wato tokkube Yesu hesbe dum hokkata bingel keshel nyamdu shembindu non minma mi hokkai on nyamdu shembindu wato ekkitinol lugungol amma mi hokki on endam wato ekkitinol ngol lugga gam on kewtai nyamuki nyamdu shembindu gonga hajoni on kewtai nyamuki du gam hajoni on gada jonde irinde yimbe duniyaru to ni iwodi lauliru igeddi hakkunde modon to hajo ni duniyaru jeyi on. On kuwa kude iri de duniyaru ndu'u. Gam to goddo wi'i, Bulus to kumi, on ni bo wi'i, Apollos to kumi. To, na on gada jonde iri nde yimbe duniyaru ndu'u on don. To, moye woni Apollos, moye woni Bulus, min mashube Allah tan. Lawol amin kolidon Yesu Almasihu. Ko moye amin, ihuwa kugal ngal jomirao hokimo o huwa. Min mi awi, Apollos bo yarni aurenden, amma alla woni maunin donde. Gamnon, i awudo on, i jarnudo on, naabe goddum, amma alla ta woni maudo. Gam kanko woni maunin do aurenden. I awudo, i jarnudo, be kudobe. Ko moye heba imbarjari ko fotidi i kugal mudum. Gam minon, min kudobe i alla, onon bo on gesa makko. Madi makko, barka dokkal ngal alla hokkiyam. Mi futti madi bo maho bawdo madi na setta. Mi futti madi, nden goddo e maha do fuddode nden. Amma ko moye maho do fuddode nden. O fama iri mahukiki o mahata. Gam wala goddo bawaydo fudda wonde fuddode madi. Fere burnde nde dum futti. Wato Yesu Almasihu. To goddo mahi do fuddode nden to o hutiri jinari ko ajur fari ko kaaje godude shede ko ledde ko gene ko yombe woduki kugal makko wurtoto injairi nyalde jango inden don nyalde hite wangine kugal komoye nge fonda e kugal ngal nge holla nongal wontindiri to bo madi ndi o mahi wulai O heba imbarjari mbondi. Tomadi ndi wuli. O dule imbarjari mako. Konde o heba ikizndam. Ama bonderi hite o iwi. On anda abali modom. Duwuro to alla jodoto. Nden ruhu alla ijodo nder berde modom. Fubon nudo wuro alla. Alla halkaimo. Gam wuro alla ngo sheningo. Onon bongo ni wuro makongon. Togoto yoira hore mudum. To goddo modon inyuma iwodi famo no jama no duum hoshiri famo sai o wartira hore makko bokangado gam o warta godudo famo dum gonga gam famo iri dum duniyaru ndu'u yeso alla dum hangore nonno du windira alla inanga godube famo nder dabare mabbe don ma wonde ayare wi'i jomi raw e andi nyumo godube famo wala ko nafi gam non to neddo mantoro neddo gam ko dume onon jeyidum ko Bulus ko Apollos ko Petrus ko duniyaru ko yonki ko maide ko ko woni joni ko ko woni yeso do o dum fu un dum modon onon bo dum be Almasihu Almasihu bo dum mo Allah Korontiyanko en arandewol, surawol nayabol. Ko shemi min mashube Almasihu, be alla hoki kugal wajinki sirru mako. Fi go'o ko dum yidi to iri bendon mashube, bengada ko dume ko jeydobe wi'i. Amma mi wannai dono giroton kugal am. Ko bo no wobbe gira tangal. Min i hore an, mi fondata hore am. Bernde am iranne tar amma non hollay mi wadaay goddum ko woda jomi raw woni daraydo kugal am wi'a ko ko ngadumi i wodi ko dum woda gam non to on bi'u goddo wadi kugal ngal alla hokkimo boddum ko o wadaangal boddum kede na nyalde de jomi raw warti ko dum e shudi dun der nyure o wurtinay dum e jairi Den o wurtina nyumoji gondi nder berde yimbe injairi. Isharengel, alla wiei ko neddo wadi kugal ngal o hokkimo boddum, ko o wadayengal boddum. To, bandirabe, mi hokku misalu duum do am, ido Apollos, gam imi yidi ekki todon to amin. To ya bodon ko winda, gam topion gabare mbion, goddo ardido, buri goddo. Moya wartirma maudo do horibe, ko dume dum goduda na Allah hokku madum to dum non gam dume afiya gabare mada boko goduda na shahu kebuda dum on gi'a bo on jadake on kebi ko giddon on gi'a bo on jadake on garti diskube on gi'a bo on garti lamibe ko de minon nami lamibe da on garti lamibe da wodi sai lamo doden gam iiki am minon lilabe Allah wartiri min yimbe ko shaabe naabe goddum bo yimbe be dum tajani kiita maide baratebe yeso ko moye mi bi unon gam min garti ko malaika en yimbe fu ngadani gite to minon min haangaabe gam imin tokki almasihu amma onon on tokkube almasihu godube faamu minon min gala bawde Allah amma onon on gi'a bo on godi bawde Allah na sedda yimbe ikokka on mangu amma minon yimbe injawa namin ha joni imin pida iwelo idonka min gala kolte bodde yimbe ikalla namin den min gala wuro imin kuwa ijude amin na sedda to yimbe kudi min sai min barki dinabe to be torri min sai min munya to yimbe meti hala kalluka do amin sai min meta nabe hala belka min garti mburi duniyaru min garti ko nefni ha joni non du woni mi windan on derewol ngool na gam mi semtina on sai ni gam mi waggina on gam on bibbe am be ngidumi koda on godi modibbe dubu sappo der tokkuki almasihu on gala danyobe dudbe gonga mi warti nyako modon der tokkuki yesu almasihu nde ngaji nanmi on habaru beldum gam non imi toro on ekite iri ngikku am kanju wadi lilo noymi on timoti biddo am mo ngidumi tokkudo jomirawo igonga o siftora nay on iri jonde nde ngadumi der tokkuki yesu almasihu imi ekkitina iri jonde den ko toye der tokkube yesu wobbe der modon i yefta ko e gam ibe kammo mi warata to modon amma to jomirawo jabi mi waroyai to modon na ko nebi mi dabbitai mi ya iri bawde de bendon yeftobe ko e ngodi na mete mete mabbe tan gam ko hollata neddo i wada ko Allah lami do wi'i na dum bolide mako amma dum bawde ruhu Allah gonde der mako to dume burdon yiduki mi warda na on isauru ko mi wara na on der yidde e munyal korontiyan ko en arandewol surawol njowabol minani habaru i wodi jenu kalludum hakkunde modom irin jenu dum wadataake ko der heferbe ha neddo i walda i debbo nyaako mudum fu inon on mantoro kautal modon na e haani gannon ha burtinon gadudo kugal ngaal daga der kautal modon konde mi wonda e modon der bandu e mi nyuma do modon der bernde am barka laamu dum yesu jomirawo meden hokkiyam mi yadake mi tajani neddo gadudo non kiita bo e mi wondi e modon to on kauriti bawde yesu jomirawo meden i wondi e modon min ma bo imi wondi imodon sai ngadon neddo gadudo non der jungo shedan gam shedan torra bandu mako gam dun hisna yonki mako nyande wartoyki yesu jomirawo manti taki modo woda on anda no yufinirdun sedda butinirta shondi burodi dundi non to on ali hakke sedda der modon dum sankitoto kotoe der modon shendire i yufinirdum kidum gondun der modon wato hakke gam garton bo shondi burodi ndi wala yufinirdum wato kautal tokkube yesu be ngala yimbe ganyube tuba daga hakke mabbe nonno gontindirdon gam dum yadake dum hirsi karori meden ndi humto sakkinki kairi woni almasihu gam non en gadu humto sakkinki meden na e burodi godudun yofinirdum kidum dum hallende e kude kallude sai ni e burodi dum wala yufinirdum wato en gadu jonde lamde nde gonga nder derewol am mi winda ni on wiki to on kautu ko e modom e gadobe jenu na imi meta dow yimbe be duniyaru ndu gadobe jenu ko godube suno shede ko wibe ko mauni nobe gunkiji gam toni mi wi'i on to kauton ko e i iri yimbe be e to saini alon duniyaru amma joni imi winda na o wiki to on kautu ko e i ko moy nodde tedo tokkudo yesu nyawrudo yeso i waduki njenu ko godudo suno shede ko mauni no gunkiji ko meto kalluka do goddo ko jaro ko gujjo to ma on nyamdu i iri mabbe na dum kugal meden ngadanen yimbe be tokka yesu kita kugal modon woni ngadanon gonbe der kautal modon ngal tokkube yesu kita alla woni gadanaydo yimbe be tokka yesu kita no ayare wi'i onon ndiwe gado ko halli daga der modon koronti yanko en arandewol surawol jowego o to goddo modo wulloyto goddo tokkudo yesu na dun shemtini dun o wulloyomo to be tokka yesu na e hani o wulloyomo to tokkube yesu on anda nyalde go o yimbe alla gadanay duniyaru kita to dum onon gadanta duniyaru kita gam dume on bawata gadano yimbe kita do shaddum pamarum on anda e gadanay malaika en kita to dum non on bawai shiryo tiron shia famfam tirki hakunde yimbe gam non to on godi shia famfam tirki gam dume jaro ton dum to yimbe be tokkube yesu koshinabe goddum mi wi unon gam mi semtina on joni wala kogo oto der modon godudo famu bawaido sirio tira kolibe yesu amma kolido yesu wulloyo kolido yesu ha yeso be kolaki yesu wullo tirki hakkunde modon dun shemtini dun na dun buri munyon to yimbe gadani on ko woda na dun buri munyon to dum yoyri on dun jabani on ko godudon amma onon iko e modon ha on gadana wobbe tokkube yesu ko woda on joyirabe on jabanabe ko be ngodi on anda gadobe ko woda nattata laamu alla to on jabu dum majjina on gadobe jenu ko ibe ngodi tegal ko be ngala tegal i mauni nobe gunkiji i gadobe ludu i wuibe i godube suno shede i jarobe i metobe kalluka do wobbe i wuibe tetobe be fuube nattata laamu alla ndenno no wobbe modon ba'i amma joni dum loti hakke modon on gartirama yimbe alla on gartirama adili en barka yesu almasihu jomirawo meden i ruhu alla wobbe modon bi'ai dum jabi mi wada kodume amma imi wi'a on na kodume nafanta en dum jabi mi wada kodume amma mi wartata mashudo kodume don ma wobbe modon bi'ai du wadi nyamdu gam redu non ma du wadi redu gam nyamdu amma sharal iwara ngel alla wartirta fudi dum koko nafi bandu wadaka gam jenu amma du wada gam jomirawo nden jomirawo jeyndu alla ummini yesu jomirawo meden daga maide enen ma o umminai en daga maide barka bawde mako on anda balli modum dun jokkode bandu almasihu to mi hoshe bandu almasihu mi hautandu i bandu karu wajo sam mi wadata non on anda fu kautudo bandu i karu wajo be ngarti bandu go o won don gam no ayare wi'i kambe dido be ngarta bandu go o amma fu shumpo tirowo i jomirawo kanko i jomirawo be ngarti go o ngoddite waduki jenu ko dume hakke dum neddo wadata dum memata bandu makko amma gadowo jenu i wonna bandu mudum on anda balli modom du wuro to ruhu Alla jodo to? Alla hokki on dun, dun jodo der modon. Na onon jeyi ko e modon. Alla hokki biddo modun, gang o wartira on be mako. Gam non, mawni nire Alla I balli modon. Koronti yanko en arandewol, surawol jowe didi. To, joni mi nototo jamol ngol jam doyang, der terewol ngol bindo noy doyang. Idu wodi tonet do tea. Amande I wodi njenu na setda, hakunde yimbe. Ihani komo e neto tea. Nden komo e debo, wada tegal. Gorko hoka debo mudum, bandu mudum, nodoka tegal wii. Nonma, debo on hoka gorko mudum, bandu mudum, nodoka tegal wii. Gam debo jeyai bandu mudum. Gorko mako jeyindu. Nonma, gorko jeyai bandu mudum. Debo mako jeyindu. To on ganyu walduki, to nanon shiriyidon hakunde modon, ganshare setda. Gam gadon hakilo modon, do doare. Gada maju nyawro yeso, I walduki. Gam toshe dan, foda on, gadon kowoda. Gam shia, suruki kwe e modon. Kombimi on, dum shawori, na dum doka. Mimi uri yiduki, da komo e wala tegal, boam. Amma komo e iiri dokkal ngal Alla hokkimo. Oo ingal mudum. On da e ingal mudum. Joni dow yimbe, bengala tegal, irewbe be worbe mabbe mai. Imi wia, dum uri, tope ngada tegal, boam. Amma tope mbawata suruki kwe e mabbe. Ihani bengada tegal. Gam dum uri netdo wada tegal, do suno jenu nangamo. Godube tegal bo, imi hokkabe do kadoum. Na dum min hokkidum, jo mirao hokkidum. To debbo yofa gorko mudum. To bo o yofi gorko mako, dole o wadata wongal tegal. Ko bo o sirio tira I gorko mako. Nonma, to gorko yofa debbo mudum. Do horibe bo, imi wi adoum. Na jo mirao wiika, min I hore am wiika. To goddo kolido Yesu, I wodi debbo moholaki Yesu. To debbo on jabi jododo imako. To oyofamo. Nonma, to debbo kolido Yesu, I wodi gorko moholaki Yesu. To gorko on jabi jododo imako. To debbo on yofamo. Gam gorko moholaki Yesu, ilabine barka tegal mako, I debbo kolido Yesu. Nonma, Debbo moholaki Yesu, ilabine barka tegal mako, igorko kolido Yesu. Da nadum non, da bipe modon ngarti belama, amano dum wontindiri, joni bengarti lape. Amato netno moholaki Yesu, iidi yofa debbo mudum kolido Yesu, to se oyofamo. To iri non wadi, kolido Yesu, gorko ko debbo. Na dum dole o jododo I moholaki Yesu. Gam Alla subi en. Gam jododo den jam. An debbo kolido Yesu. A anda dum gado to dum garta lawol hisnuki gorko mada. An gorko kolido Yesu. A anda dum gado to dum garta lawol hisnuki debbo mada. Ihani komwe nyamra Yesu. Iwaduki jonde nonno jomirao subiri o jodoro. Nonno O wanti nirno ko Alla no damo. Kanjun woni ko ekitinaimi koto e nder tokkube Yesu. Netno na dado ko Alla no damo. To o dapita wartuki mo na daka. Nonma netno mo na daka ko Alla no damo. To o dapita wartuki na dado. Na deki na dum goddum. Nonma shia na deki na dum goddum. Amma waduki ko Alla wii. Buri kodume. Ihani komwe nyamra Yesu iwaduki jonde nonno Alla subiri o jodoro. Ta mashudo sharer ko Alla no duma. Ta wannu do majum. Amma ta hebi lawol rimdineki. Wadudum. To netno o mashudo sharer ko jomirawo no dimo. O warti rimdinado jomirawo. Nonma to netno na o mashudo sharer ko Alla no dimo. O warti mashudo almasihu. Allah hokki biddo mudum gam o wartira om be mako. Gam non to on gartu mashube yimbe. To bandirabe am e hani ko moy nyamre yeso e waduki jonde nonno Allah subiri o jodoro yeso mako. Joni mi nototo jamol ngol jamu doyam der derewol ngol bindo noy doyam dow yimbe be ngala tegal. Jomi raw wi ayam goddum dow mabbe amma mi hokkay shawori mi tabbitini on jabay ko bimi gam jomi raw wartiriyam ko lado barka yurmende mako. Gam torraji di gonden der hande iiki am dum buri ko moy nyamre yeso e waduki jonde nonno wontindiri. Ta wodi debbo ta dabbutu yohukimo. Ta wala debbo bo ta dabbutu teuki. Amma ta wadi tegal na hakke ngadda. Don ma to surbajo wadi tegal na hakke o wadi. Fu inon fu gadube tegal njare torra nder jonde mabbe. Min bo mi yida njaron kan don torra. Bandirabe an ko ngidum mi wiki woni na ko nebi Yesu Almasihu wartoyay duniyaru. Daga joni godube tegal to be ngada hakkilo mabbe do maggal tan. Woyobe gam maide iwelwel tobe ilumo tobe ikutirobe ko woni der duniyaru ndu'u to be ngada hakkilo mabbe do majjum tan. Gam duniyaru ndu'u iko woni der mayru dum yabboto dum. Imiidi ngadon jonde nde wala wannare. Gorko mo wala debbo imo wada bernde mako fu do waduki kugal jomirawo gam imo yidi o welnana jomirawo bernde. Amma godudo debbo bo iwanni ifi duniyaru gam imo yidi o welnana debbo mako bernde. Hakkilo mako sendake didi wondon. Don ma surbajo ko debbo mo wada e tegal imo wada bernde mako fu do waduki kugal jomirawo gam o warta labudo nder fu ko o wadata iko o nyumata. Debbo godudo tegal bo imo wanni ifi duniyaru gam imo yidi o welnana gorko mako bernde. Mi wi unon gam beedare modon na gam mi bidda on amma gam gadon jonde modon no hani tokkon jomirawo e bernde go'o. To neddo wadidi alkawal tegal e surbajo to imo nyuma imo wadana surbajo on ko hana. To o wawata suruki suno mako imo nyuma e hani o te'amo to sai o te'amo na dum hakke. Amma to o subi nder bernde mako to o te'a surbajo on kadin to wala dolu domo o te'amo amma imo suri suno mako o wadi ko hani. Gam non fu te'udo surbajo mo o wadi alkawal tegal wadi ko wodi amma neddo mo wada e tegal wadi ko buri woduki. Tegal habbi debbo e gorko mudum to ni gorko on e fofa to bo gorko o mayi o wawai o tera imo o yidi fu. Amma saini o tera itokudo Yesu. Amma imi nyuma o bure nanki beldum to o wada e tegal. Nden iiki am imi wodi ruhu Allah. Koronti yanko en arandewol surawol jowetati. To joni do kodun sakkani gunkiji en andi en fu en godi andal. Andal bo i wadda mangu hore. Amma yidde isembidina yimbe. Fu nyumowo i andi goddum. To hajoni o wala andal no hani. Amma neddo giddo Allah. Allah i andimo. Gam non do nyamuki kodun sakkani gunkiji. En andi ngunkiwa na dun goddum der duniyaru ndu. Nden en andi Allah o go'oto. Wala goddo sai kanko tan. Konde dum gaddo to dum i wodi ko yimbe noddata Allahji ton do ko nder duniyaru. Gonga bo i wodi bi'etebe Allahji duddi i jomirabe dudbe. Fu inon to meden Allah o go'oto nyako mo dow tagudo kodume den en gada jonde gam mako don ma i wodi jomirawo go'oto wato Yesu Almasihu barka mako kodume taga den barka mako kebuden yonki amma na komo e wodi andal ngaal i wodi yimbe maunu dube inyumo wiki gunkiji ingodi yonki hajo ni bo to be nyami nyamdu ndudum sakkani gunkiji idum wannabe gam ibe nyuma ko be ngadi dum hakke amma na nyamdu baddinta en haade Allah to en nyamai dum ustanta en goddum to bo en nyami dum beidanta en goddum on kokka malawol nyamon ko irndu e nyamdu amma pame to non warta ko majjinta mo sembida nder tokkuki Yesu an godudo andal dow duum to neddo mo sembida nder tokkuki Yesu yi'i a nyama nyamdu nder sudu gunkiji yi'ki mada dum sembidintamo o nyama nyamdu dum sakkani gunkiji non andal mada majjinai neddo on mo Almasihu mayi gamudum ta wadi non a majjini tokkudo Yesu mo sembida a wadani Almasihu hakke gam majjum to ko nyamaimi wadi bandiraw an wadi hakke to mi fuddi tata mi nyama kusel gam to mi wada bandiraw an wada hakke korontiyanko en arandewol surawol jowenayi min nami dimo nami lilado nami yi'i Yesu jomirawo meden na on garti tokkube Yesu barka kugal amgal jomirawo ko to nami lilado to wobbe mi tabbitini mi lilado to modon gam onon goni ko tabbitini mi lilado jomirawo ra ko bi aimi godube jamol dow laamu am do lilado na e hani min nyama min jara na min bawai min te atokkudo Yesu min jada e makko ko to eto min jahata no lilabe horibe e minyirabe Yesu jomirawo e biturus ngadata ko min e Barnaba tan ngoni lilabe kanube kuwa gam keba ko nyami moye sojijo yobata hore mudum njobari moye remata ngesa inaboje dum hadamo nyamuki bikkoy koy moye durata ornde nden dum hadamo yarki kosam maji ko bimi na dum nyumo neddo na attaura ma meti do majum dum winda ma der attaura Musa wiki ta mabbangari honduko sherel kondi sorbata nde Allah wi inon gaitan o wanni naga meden o wiika gonga ga meden du winda gam e hani ko mo e demowo e shorbo be ngada kugal mabbe nder kammunde hebuki gedal mabbe danga ngesa kan nde min awi wolde Allah nder berde modon to dum fi mawdum to min nyami bote modon iri dum duniyaru to wobbe bawo e keba iri ballal ngaal to modon na min buraybe fu inon min kutira e gol do lawol amma min munyi nder koka e torra gam to min kada habaru beldum dow Almasihu nyawruki yeso on anda kuwobe nder wuro sheningo e keba nyamdu mabbe daga nder mago non ma kuwobe to sakkirde ibe keba gedal mabbe daga nder ko dum sakki dow mayre nden non ma jomirawo wi i wajinobe habaru beldum e hani be keba ko be nyamata daga nder kugal ngal amma mi hutirai din do lawi don ma na imi windo noya on derewol go'ol gan kokkoyan goddum dum buri mi maya do goddo hadayam ko mantortomi amma to mi wajini habaru beldum mi mantorta ko dum gam don dole mi wajina to mi wajina habaru beldum mi woni da min i hore an subbi mi wajina da mi heba en jobari amma to na min subbi mi wajina ko gadai mi woni imi huwa kugal ngal dum tambiniyam to dum non ko woni jobari am jobari a woni wajinki habaru beldum shahu na mi dabbita ko hani mi heba der wajinki dum ko nde na mi mashudo ko moye mi wartiri hore am mashudo ko moye gam mi waddo ya yimbe ɗuɗɓe to Almasihu. Nder Yahudanko en mi wartiri hore am bo Yahudankejo, gam mi waddaɓe to Almasihu. Konde na leelamu Attawra gonmi, nder yinɓe gonɓe leelamu Attawra. Mi wartiri hore am bo gonɗo leelamu Attawra, gam mi waddaɓe to Almasihu. Nder yimɓe ɓe ngala leelamu Attawra bo, mi wartiri hore am bo mo wala leelamu Attawra, gam mi waddaɓe to Almasihu kamɓe ma. Non hollai mi tokkai doka Allah, amma emi tokka doka Almasihu. Nder yimɓe ɓe sembiɗa nder tokkuki Yesu, mi wartiri hore am bo mo sembiɗa, gam mi waddaɓe to Almasihu. Mi wartiri hore am bo ko iri moye neɗɗo, gam ikongo le lawol mi hisna woɓɓe. Mi waɗu du'um fu gam habaru belɗum, gam mi heɓa geɗal am nder barka gonɗum nder majum. On anda nder fijo doggudu yimɓe ɗuɗɓe doggata nder fijo ngon, amma neɗɗo go'oto tan heɓata dokkal heɓuki jalorgal. Gam non doggire no keɓirton jalorgal. Fu giɗɓe keɓa jalorgal nder fijo, iɓe elta ɓalli maɓɓe, iɓe ngaɗa non gam ɓe keɓa gifol, konde gifol ngol ngol de'owol. Amma enen gifol tabbitaygol keɓeten. Gam non mi doggata bo neɗɗo gaɗowo doggudu mere, non ma mi haɓata bo neɗɗo piyowo hendu. Amma imi torra ɓandu am, imi wartira ndu mashuɗo am, gam to gaɗa mi wajinani woɓɓe, min e hore am mi dulla heɓuki dokkal ngal. Korontiyanko'en arandewol surawol sappo. Bandiraɓe, imiɗi andon ko heɓi mama en meɗen. Ɓe ngaɗi yaadu ley ndula njutunga portinga dow, ɓe fuu ɓe kulti maayo woɗewo. Yaadu ndu ɓe ngaɗi ley ndula e huluki ki ɓe kuuli maayo woɗewo, bo ɓe ngaɗana baptisma. Ɓe ngarti tokkuɓe Musa, ɓe fuu ɓe nyami nyamdu go'o iwoyndu to Allah. Nden ɓe njari ndiyam go'otam iwoyɗam to Allah, gam ɓe njari ndiyam daga haire iwoynde to Allah, yaadaynde e maɓɓe. Haire nden bo woni Almasihu. Fuu inon Allah nanayi belɗum ɗuɗɓe maɓɓe haa ɓe mbara, ɓalli maɓɓe shankita nder ladde. Fuu fii ɗu'um ɗum waɗu gam ɗum warta misalu to meɗen, gam to ngaɗen suuno waɗuki fii kalluɗum nonno ɓe ngaɗi. To on ngartu mawninoɓe gunkiiji no woɓɓe maɓɓe ngaɗi, nonno ɗum windira: yimɓe njooɗake nyaami njari, ɓe ummi ɓe ngami gamol kallungol. To en ngaɗu njenu no woɓɓe maɓɓe ngaɗi, haa yimɓe 2023 maayi nyalde go'o. To en poondu joomirawo no woɓɓe maɓɓe ngaɗi, haa boole kalkiɓe. Nden to on metito no woɓɓe maɓɓe ngaɗi, haa malaa'ikaajo mayde wariɓe. Ɗum fuu heɓuɓe gam ɗum warta misalu to meɗen, nden ɗum winda gam ɗum waggina en, enen gonɓe re'irde jaamanu. Gam non ta nyuma a dari boɗɗum, waɗu hakkiilo to njana. Wala foondol ngol ɗum foondata on ngol ɗum meeɗaayi foonduki neɗɗo. Allah bo o kebbinoowo alkawal, o alata ɗum foonda on foondol ɓurngol sembe moɗon. Amma nder foondol ngol o waɗanay on laawol no mburtortoɗon gam mbaawo muñon nder maggol. Gam non onon ɓe ngiɗumi, goɗɗite mawninki gunkiiji. Imi metana on ono yimɓe ɓe hakkiilo, ndarane ko'e moɗon ngi'on ko ko mbi'aymi ɗum goonga. Jardugel ndiyan inabojam ɗan jareten nder kirtaari joomiraawo, ɗan getteten Allah gam majam. To en njariɗam na en keɓay barka gonɗum nder ƴiƴan Almasihu? Nden buroodi ɗum shendeten, to en nyami ɗum na en keɓay barka gonɗum nder ɓandu Almasihu? Nde buroodi ɗum ɗum go'otum, enen ɗuɓɓe en ngarti bo ɓandu go'o, gam en fuu buroodi go'o nyameten. Ndare ɓiɓɓe Isra'ila nyamoɓe ko ɗum sakki, na ɓe ngarti go'o nder mawninki Allah? Ɗume giɗumi wiki, ko ɗum sakkani gunkiya ɗum goɗɗum, ko gunkiwa ɗum goɗɗum? Na non, amma ko heferɓe shakkata, ginni ɓe shakkanta na Allah. Mi boyiɗa ngarton go'o e ginni. dum wadata ko jaron ko woni der jardugel jomirawo den fuddito jaron ko woni der jardugel ginni dum wadata ko nyamon kirtari jomirawo den nyamon nyamdu ginni en gidin jukkiten jomirawo umminanemmo lawliru en nyuma en burimo sembe wobbe modon imbi'a dum jabi ngaden ko dume dum non amma na ko dume nafanta en kadin ibe bi'a dum jabi ngaden ko dume dum non amma na ko dume sembidinta en to goddo modon dabbita ko nafanta motan amma o dabbita ko nafanta wobbe nyame ko ngele kusel shore tengel to lumo to on yamu ko dum sakka ningel gunkiji gam ayare wi'i duniyaru i ko dume ko woni der mayru jomirawo jeyidum to goddo mo tokka yesu noddi on nyamuki nyamdu to on jabi on jehi nyame ko dume ko dum hokki on nana on yami ko gunkiji dum sakkani nyamdu dun amma to goddo wi'i on gunkiji dum sakkani nyamdu dun to on nyamundu gam on don bido onka kadim gam nyumo bernde na dow nyumo modon metaimi amma imi meta dow nyumo bido onka gam dume nyumo goddo hada tayam nyamuki ko dume to imi yetta alla dow nyamdu am gam dume dum huda tayam dow ko gettumi alla nyamumi to ko on nyama ko on jara ko der ko dume dum gadoton ngade dum gam teddinki alla to on gadu goddum ko wonnata nyumo goddo ko o yahudankejo ko du wongol lenyon ko kautal yimbe alla nonno gidumi mi welnana ko moy bernde mi dabbitata ko nafanta yam amma imi dabbita ko nafanta yimbe dudbe gambe keba be kisa koronti yanko en arandewol surawol sappo igo ekite to am no ekitorimi to almasihu imi mana on gam on gejjita ya der ko dume den on tokka ekkitinol gol ekkitimmi on amma imi yidi andon almasihu woni ardido ko moy gorko den gorko woni ardido debbo mudum alla woni ardido almasihu fu gorko gadudo doare ko annabaku i hurni o semtini ardido mo amma fu debbo gadudo doare ko annabaku hurnaki o semtini ardido mo o warti bo o pembudo hore makko to debbo wanyi hurna hore mudum sai o taja gasa makko amma to idun semtini debbo taja gasa mudum ko pembo to sai o hurno gorko hana e hurna hore mudum gam o taga der nandi alla nden imo holla mangu alla amma debbo i holla mangu gorko gam gorko na daga bandu debbo taga amma debbo taga daga bandu gorko nonma dum taga e gorko gam debbo amma debbo taga gam gorko gan duum i gam malaika en i hani debbo hurno fu inon nder yimbe jomirawo debbo yidi ballal gorko nonma gorko yidi ballal debbo debbo arandejo o taga daga bandu gorko nden worbe fu debbo danyibe amma ko dume daga to alla dum iwoyi nyume e ko e modon idum hani debbo wada doare hurnaki na e yiki yimbe to gorko ali gasa hore mudum juti dum shemtini dum amma to debbo i wodi gasa jutuka dum warti ko o mantorto alla hokkimo gasa kam ganka sudda namo hore to bo goddo i yidi yedda halaka sai o anda mingala goddum ndonu fere nonma konga le kautal yimbe alla to i wodi ko gidum mi wiki on mi mantata on do majjum gam fu sharal ko kawrutu don gam mauninki alla hawrutu kin nafanta on sai ni ikibeida so uki on gada arande minani onon tokkube yesu to on kawriti i wodi fero tirol hakkunde modon imi nyuma i wodi gonga der halakan wala seko dole dum heba fero tirol hakkunde modon gam du wawa heptuki be ngoni daribe i gonga der modon to on kawriti gonga na gam nyamu kikirtari jomirawo kauri toton. Gam to sheril hirtaki wadi, komoye inyamre yeso inyamu kinyamdu mudum, wala keto toto goddo. Goddo alde iwelo, goddo bo yara na yiltake. To, ongala gure to nyamoton njaron, ko onjawana kautal yimbe alla, den omshemtina bengalana. To, kombi ay mi on, mi mana on do non, mi wawata mi mana on do majum ko setta. Gam konan mi to jomirawo, kanjum ekitin mi on. Nder jemmare nde dum hokkitiri jomirawo meden, Yesu. O hoshi burodi, o yetti alla, o sendi dum, o wii. Do dum bandu an kokkandu gam modon. Ngade ka waduki non gam siptor kian. Non ma, gada bekirtake, o hoshi jardugel ndiyan inabojam, o wii. Da am inabojam gondan der jardugel ngeel. Kanja woni alkawal kesal tabitayngal i yiyan am. Ngade non, fuu sherel ngel jaraton am, gan siptor kiam. Fuu sherel ngel nyamoton burodi dum, nden on jara inabojan am. Ngade non, on koka habaru maide Yesu jomirao. Ngade kawaduki non, haa sherel ngel owartoita. Gam non, fuu nyamudu burodi dum, koyari inabojan am jomirao nohana. O wadi hakke wartirki bandu jomirao ijijam jomirao mere. Ihani neto fonde hore mudum ko o nyama burodi dum o yara inabojan dam. Fu nyamudo burodi dum yari inabojan dam. To o nyuma edo bandu jomirao o fodani hore mako kita lawo nyamuki iyarki ki o wadi. Kanjum wadi dutbender modon bali mabbe shembida ongode shia njamu. Nden wope modon bo mai. Amma to en pondi ko e meden, alla wadan ta en kita. To jomi rawo natti ni en torra, imo yidi o elta en. Gam todun taya na en kita, hauti iduni aru. Gam non, bandirabe an, to on kauriti ganyamu kikirtarindin, kedo tire. To iwodi nanoo welo nder modon. Se o nyamo nyamdu to wuro. Gam to hauru tuki modon, foda na on kita. Do fi kori dumbo, to mi wari, mi ekitine on do majum. Koronti yanko en arandeol, surawol sappo ididi. Joni bandirabe ang, do doke de ruhu alla hokata, imi idi pamon. On andi sherel ngel ngon nodon heferbe, dum fodi hakilo modon, dum majini on. On mauni na gunkiji di metata. Gamnon, imi idi andon. Wala neto muruhu alla tokinta, wia, Yesu o lanado. Nonma, wala bawaido wia, Yesu o jomirao, saini turuhu alla tokinimo. To, iwodi doke fere fere, ama ruhu gootum hokatade. Iwodi kude fere fere, ama jomirao gooto huantede. Iwodi lawi huanki alla fere fere, ama alla gooto hokata komoe baude hutirkidi. Alla ihokka komoe neto alama, kolojum imowodi ruhu alla, gambeidari komoe. Ruhudum, kanjum hokata goto dokkal wolde famu. Goto bo dokkal wolde andal. Kanjum hokata goto dokkal holaki alla. Den goto bo dokkal yamdi tinki nyaube. Goto kadin, dokkal waduki fi kaidi nidum. Goddo waduki anna baku. Goddo bo, mbauka fero tirki hakunde ruhu alla iginni. Goddo bo, mbauka wadirki doare demde debe anda. Goddo bo, mbauka hokuki maana demde den. Fufi duum, dunkuga ruhu gotum. Kanjum hokata komo e dokkal, nonno dum subiri. Bandu goo, iwodi jokode dutde. Fu jokode bandu dun. Konde ide dudi, kanje kauti ngarti bandu goo. To, non ma tokube almasihu ngontindiri. Yahu danko en, ile jifere, imashube, inamashube. Enfu engada nama baptisma, nde ruhu gootum. Gamgarten bobandu goo. Den enfu alla hoki en ruhudum. Gambandu na jokode wo oire tanwodi, ama jokode dutnen duodi. Tokoyinga liwii, ndenami jungo, bandu jeayam. Viuki non senda tangal ibandundun. Nonma, tonouru wii, ndenami hitere, bandu jeayam. Viuki non senda tandu ibandundun. To bandu fuwarti gite, to, kodum nanirta. To bandu fuwarti nopi, kodum nanirta lungol. Amanu duwonti ndiri. Alla siriyake jokode nder bandu. O siriyake konde jokode, nonno oyidiri. To bandu iwodi jokode go otan. Nde nadum bandu. No duwonti ndiri. Bandu nduwo oiru. Ama indu wodi jokode dute. Hitera fotai wi a jungo. Anafantayam. Donma hore fotai wi a kweide. Onafantayam. Na non duwoni. Jokode dedum yiata. Bode shembida. Kanje buri nafuki. Jokule bandu dengi etem boset datante nafi. Kanje burde mfamanki botum. Nden jokode de shemtete yiki. Kanje burde mfamanki. Jokule mede mburde woduki. Nana empama nide. Ama alla hauti jokode bandu fu. Jokule dengi eten boset datante nafi. Ohoki de mangu urdum. Gamtodum heba fero tirol der bandu. Ama jokode den. Fuu dengi dindira yidde goo. To wande jokode naunake. Sayekuride fuu nanida naudun i jokode den. To jokode wo oire mauni nama. Sayekuride fuu kauta mbelmbelta. Hauti i jokode den. To onon goni bandu almasihu. Komo emodon bo dum jokode mako. Nder kautal tokube yesu. Arande alla wartiri wope lilabe. Wope bo o wartiribe anna boen. Nden wope ekitinobe. Wope bo gadobe kude kaidinide. Wope bo yamditinobe nyaube. Wope bo walobe. Wope ardibe. Wope bo gadirobe doare demde debe anda. Befungoni lilabe. Befungoni anna boen. Befungoni ekitinobe. Befungoni gadobe kude kaidinide. Befungoni yamditinobe nyaube. Befungoni gadirobe doare demde debe anda. Befumbawi hokuki maana demde den. Nanon. Ama onon dakbite hebuki doke burde mangu. Jonimi hollay on lawol burungol woduki. Koronti yanko en arandeol. Surawol sappo itati. Tomi metiri demde yimbe. Ide malaika en. Amma mi wala yide, to, mi warti bo lenguru shonyoru tan, komba gu idowu imere. To imi wada anna baku, den to imi fama siruji alla, to imi wodi andal keungal, koto imi wodi holare sheminde, ha imi sotina kosheje, amma mi wala yide, to, wala konafumi, to mi hoki bengalana fuku ngodumi, komi jabi bandu anwule. To mi wala yide, wala ko beidurimi. Godudo yide iwodi munyal, ingi kubotum. O wala lauliru, o manti tatako, o wala mangu hore. Godudo yide, wadatako semtini, wadapitata ko wala tamo kanko tan. O yawa monuki, o jogi tatako fi kalludum, dum goto wadanimo. Godudo yide, nanata beldum hallende. Amma imonana beldum gonga. Imo munya ndero kodume. Holare mako, ikamunde mako, imunyal mako reata. Anna baku reai. Wadiriki doare demde dedum anda ya boto. Andal reai. Amma yide reata ha abada. Gam andal meden, i anna baku meden, nadum keudum. Amma to keudu wari, ko hewai reai. Sherel kungonmi sukail. Mimeti no sukayel metirta. Minyumi no sukayel nyumirta. Amande maunumi, mi alingi kusukaku. Kongi eten joni, engi atadum botum, bodaro o darogal nyipungal. Amma sharil iwara, ngelngi etendum botum. Joni satatan andumi. Amma sharil iwara, ngel andai mi andal keungal. Nonodum andiriam. To, joni iwodi fitatum, wato holare. Ikamunde, iyide, ama yide woni kuburi mangu. Koronti yanko en arandeol, surawol sappo e nayi. Ngade ko mbawoton waduki, ngarton godube yidde, nden ɗaɓɓite dokke ruhu Alla. Ko ɓuri woni, dokkal waduki annabaku. Gam gaɗirowo do'are ɗemgal ngal ɗum anda, na yimɓe o metanta, Alla o metanta, wala pamaiɗo ko o wi'ata, gam sirruji o metata, lawo ruhu Alla. Amma fu gaɗuɗo annabaku, yimɓe o metanta, gam o ɓeydanaɓe hoolare, o sembiɗinaɓe, o waltina ɓerɗe maɓɓe. Gaɗirowo do'are ɗemgal ngal ɗum anda, hoore makko o sembiɗinta, amma gaɗowo annabaku, tokkuɓe Yesu o sembiɗinta. Imi yiɗi on fu ngaɗiron do'are ɗemɗe ɗe ɗum anda, amma mi ɓuri yiɗuki ngaɗon annabaku. Gam gaɗowo annabaku ɓuri gaɗirowo do'are ɗemɗe ɗe ɗum anda, seini to imo hokka ma'anamaje, gam o sembiɗina tokkuɓe Yesu. To, joni bandiraɓe an, to mi wari to moɗon, mi waɗiri do'are ɗemɗe ɗe ɗum anda, ɗume ɗum ɓeydanta on? Wala. Seini to mi wi'i on ko Alla wanginaniyam, ko mi ekkitini on ko andumi dow Alla, ko mi waɗani on annabaku, ko mi ekkitini on wolde Alla. Ramisalu dow fiɗum wala yonki, wato dudandu e garayaru. To dudandu dudaka boɗɗum, ko to garayaru fiyaka boɗɗum, no ɗum andirta duduki kin ko piyol ngol? Ɗon ma, to dudowo luwal konu, dudayngal boɗɗum, moye siryoto yaki konu? Non ɗum woni to moɗon. To na on gaɗir do'are ɗemgal ngal yimɓe nanata, no waɗata ɓe pama ko mbi'oton? Ɗum wartay bo on meta e mere. Gonga e wodi ɗemɗe fere-fere e duniyaru. Amma nder ɗemɗe ɗen, wala ɗemgal ngal wala ma'ana. To mi fama e ɗemgal ngal goɗɗo meti, mi warti koɗoto makko. Kanko ma o warti koɗoto am. Onon ma, non ɗum woni to moɗon. Nde on kaɓi keɓon dokke ruhu Alla, ngaɗe ko mbawaton waɗuki, ɓuron hutirki dokke shembiɗinayɗe tokkuɓe Yesu. Gam non, fu gaɗirɗo do'are ɗemgal ngal o anda, sai o toro Alla walla mo, o wawa hokkuki ma'ana ɗemgal ngal. Gam to mi waɗiri do'are ɗemgal ngal mi anda, ɓernde an waɗi do'are, amma mi heɓtata ko mbimi. To, ko hani mi waɗa? Mi waɗai do'are nder ɓernde am. Ɗon ma mi waɗai do'are nder nyumol am. Mi yimai gimol mantuki Alla nder ɓernde am. Ɗon ma mi yimai nder nyumo am. To na non, ta yetti Alla nder ɗemgal ngal a anda, no goɗɗo mo nanata ngal wirata amin dow yettore maɗa, o famai ko mbiɗa. Ɗum gonga a yetta Alla boɗɗum, amma ɗum sembiɗinta nanayɗoma. Mi yetti Alla gam mi ɓuri on on fu waɗirki do'are ɗemɗe ɗe mi anda. Amma nder kawtal tokkuɓe Yesu, ɗum ɓuri mi meta boliɗe jowi pameteɗe, gam mi ekkitina woɓɓe e dow mi meta boliɗe dubu sappo nder ɗemgal ngal ɗum anda. Bandiraɓe, ale nyumuki bo sukahoy. Ngarte ɓe ngala hallende bo ɓikkoy keshoy, amma ngarte bo mawɓe nder nyumo moɗon. Attawra wi'i, jomirawo wi'i, mi metanay yimɓe an lawol metoɓe ɗemɗe ɗe andaka. Mi metanayɓe e honduko yimɓe goɗɗe leyɗe, amma fu inon ɓe kettidantakoyam. Gam non, waɗirki do'are ɗemɗe ɗe ɗum anda, na ɗum alama gan tokkuɓe Yesu, amma ɗum alama gan yimɓe ɓe tokka Yesu. Annabaku bo ɗum gam tokkuɓe Yesu, na gam yimɓe ɓe tokka Yesu. Gam non, to on fu on kawriti ko moye e waɗira do'are ɗemɗe ɗe ɗum anda, to woɓɓe ɓe pamayi ko yimɓe ɓe tokka Yesu natti nder moɗon, na ɓe mbi'ay on hangaɓe? Amma to goɗɗo mo tokka Yesu, ko goɗɗo mo anda ko ngaɗoton natti nder moɗon, tawi ko moye e waɗa annabaku, o famay o waɗi hakke, non waɗay o ɗaɓɓita o tuba. Ko woni nder ɓernde makko shuuɗi ɗum, ɗum wurtoto e njayri. O dishoto, o mawnina Alla, imo wi'a, gonga, Alla idong der modon. To bandirabe, dume gadoton, to on kawriti gam mauninki alla. Goddo iwodi gimol, goddo iwodi ekitinol. Nden goddo iwadira doare demgal ngal dum anda. Goddo hokkayma ana demgal ngal. Dum fudu wade gam sembi dinki kautal tokkube Yesu. To wobbe ingadira doare demgal ngal dum anda. Tobe bura dido ko tato. Ihani bemeta go'o go'o. Don ma dole goddo hokkama ana ko be bi'ata. Amma to wala koko ma ana ko be bi'ata. Ihani be de'ita nder kautal tokkube Yesu. Be meta na alla nder bernde mabbe. Gado be anna bakuma. Tobe bura dido ko tato. Ihani be meta go'o go'o. Nden ketti ndani bebe. Ponda ko be bi'ata ihakkilo. To iwodi ko alla wangi nani goddo nder ketti danto bebe ben. Sai metowo arandejo on de'ita. On fu on bawa ngadon anna baku go'oto go'oto. Gam komoye ekito heba ko sembi din tamo. Gadobe anna baku, ihani be mbawana ko emape. Gam alla, na o alla gadoo jibare. Ama o gadoo jam. Totokube Yesu kawriti nder kautal mape. Ihani reube nde ita. Dumjabai be meta. Ama be njodo le lamu warbe no attawrewii. To iwodi gotun dum bengidi be anda. Be jama warbe mape to uro. Gam dum shemti ni dum. Debbo meta nder tokkube Yesu sheral ko be kawriti gam mauninki Allah to modo wolde Allah fuddiri ko to modon tande yehi to goddo e kammi o annabijo ko o kebudo dokka ruhu Allah ihani o anda dum binda naimi on to jomirawo dum iwoyi amma to o wanyi dum non kanko ma sai o wanye gam non bandirabe an Ngide waduki anna baku. To on karmin wadirki doare demde de dum anda. Say kodu mewade nohani ilawol bongol. Koronti yanko en arandewol. Surawol sapo ijowi. Joni bandi rabe am. Imiidi misiptorana on habaru beldun dungaji nan mi on. Dunjabudon. Dum tokoton botum. Barka majung on kisi. To on joga ke botum. Waji dun gaji nan mi on. To nanon, on koli Yesu imere. Mi wadda ni on fi burdum daraja, dum kebumi. Kanju woni almasihu mai gam hakke meden. Nonno gotde ayaje mbii. O uama, o ummi nama daga maide, nyalde tataure. Nonno gotde ayaje mbii. O wangani biturus, nden o wangani lilabe mako sapo idido. Gada don o wangani toku bemo, urbe darijowi, isharel go'o. Utbe mape hajo ni ibe fofa, ama wope mai. Don ma o wangani ya kubu, nden fu lilabe mako. Gada majun fu, minma o wangani yam, konde iminandi ibingel danyangel, kwa sharel danyu kingel wada. Gami woni urdo famduki, nder lilabe mako. Mihewutai mami node lilado mako. Gam mitorri kautal yimbe Allah. Amma gam yiddende Allah holliyam, mi warti kongon mi hande. Nden yiddende o holliyam, wartai mere. Mi buri komo e lilado huwuki. Konde na dum min huwata. Dum yidde Allah gondunde iam huwata. To, wala fero tirol, koto min waji nani on. Koto lilabe horibe ngaji nani on. Komi ngajinta dum go'o. Kanjum bo njabudon. To idun wajina wiki, almasihu ummi nama daga maide. No wadata wope modon imbia, maibe ummatako. Da maibe ummatako daga maide. To, da almasihu ummi naka daga maide wonton. To bo almasihu ummaki daga maide. To, wajinki ami warti mere. Den holare modon warti mere. Kopuri non woni, mingarti sheidu en fewobe do Allah. Gamimbii Allah ummini almasihu daga maide. Amada dum gonga maibe ummintake. Da Allah umminaimo. Gamda dum umminta maibe. To, da almasihu ma umminaka daga maide wondon. da almasihu umminaka. To, holare modo warti mere. Nden hajoni ongondi ihakke modon. Nden maibe ikoli almasihu kalki wondon. Tonigam jonde duniyaru ndu utanga deten kamunde do almasihu. En uri komo e wartuki bedun yurminanta. Amma gonga, almasihu umminama daga maide. Kanko woni artudo ummaki daga nder bedum umminta daga maide. Nde maide wari lawol neddo go oto. Nonma, ummaki maibe daga maide wari lawol neddo go oto. No yimbe fu mairata gam sumpo i Adamu. Nonma fu godube sumpo i almasihu keba yonki kire ata. Amma rano ummaki maibe wa ata. Arande almasihu umminama daga maide. Nde nyalde nde o wartoi, dun ummine fu yimbe mako daga maide. Nden gada o hebi jalorgal do komo e lamido. Iko dume lamu ginni. Iko de e baude. Reirde duniyaru ware. Nden o hokkita alla nyakumo do lamu. Gam dole almasihu lamo. Na alla yowimo do wanywanywe mako fu. Ganyo kalke tedo gada kodume kanko woni maide. Gam ayare wii. Alla wartiri kodume le lamu almasihu. Amande du wii, kodume wartirama le lamu almasihu. To, injairi du woni, du hautai i ondon gartirto kodume le lamu almasihu. Gada alla wadi kodume le lamu bitdo mako. Say bitdo on, warta le lamu alla gartirto kodume le lamu bitdo on. Gam alla tan warta lamido kodume kotoe. To, tumaibe ummatako daga maide. Dume gada nape baptisma gam maibe ngadata. To dung umminae maibe kosetda. Gam dume du wadanta yimbe baptisma gam mape. Nden gam dume minshorata yonki amin konde ye. Gwonga bandirabe. Mantoraki ki mantor tomi on. Nder sumpo tirki i Yesu almasihu jomira omeden. Wadi konde ye nyalde imi hade maide. To mi habdi i yimbe godube ngiku. Bodum marle ladde nder gariri apisa gam hebuki fi duniyaru ndu utan dume beido rimi to maibe ummin take daga maide sai ngaden ko du wi uno en nyamu en jaru gam jango e mayai to on jabudum majjina on jodo daki i godube ngikko kalludum wonna ngikko boddum ngarte nder hakkilo modon no hani ale waduki hakke gam iwodi wobbe modon bengala andal do alla mi wi unon gam shemton goddo jamai wi'a no maybe umminirte daga maide i irndu e bandube ummo dorto an kaangaado ta awi gabbel ngel fudata na ngel wati ko awuda fu ko gabbel alkamari ko wongel gabbel fere ko fudi nandata iko awa amma alla i hokka ko fudi nandi fere nonno osubiri ko iringele gabbel i iri nandi dungel fudirta na fu balli ngoni nandudi balli yimbe fere balli marle fere balli sholli fere balli liji fere ko dume gondum i do i wodi no du wai nonma ko dume gondum der duniyaru i wodi no du wai gondum i do woduki majjum i fero tiri i woduki fi gondun der duniyaru nange no delki tirta fere lewru no delki tirta fere kode no delki tirta fere nden kode i fero tiri konde hodere ino de delki torto non ummaki maibe wai bandu uwandu ndu nyolaindu tondu umminama ndu nyolata bandu uwandu woda yiki ndu wala sembe tondu umminama ndu wartai wodundu yiki godundu baude bandu uwandu kairu hutirte nder duniyaru ndu amma bandu ummin tendu kairu hutinirte itondo nde iwodi bandu kutirtendu nder duniyaru nonma iwodi bandu kutirtendu tondo gam nonno du windira neddo arandejo wato Adamu o warti godudo yonki amma Adamu shekitido wato almasihu o hebi bandu kutir tendu ton dow. O warti kokkowo yonki kire ata. Na bandu kutir tendu ton dow dum artata hebuki. Amma kutir tendu nder duniyaru dum artata hebuki. Nden dum heba kutir tendu ton dow. Neddo arandejo mbulbuldi o tagira. Nden neddo didabobo daga dow o iwoi. Yimbe duniyaru ingodi bandu irindu Adamu tagirado mbulbuldi. Jahaibe ton dow bo. Bekeba ye bandu irindu ondon iwoido daga ton dow wato almasihu. Nonno ngodirde nandi ondon tagirado mbulbuldi. Nonma enkeba ye nandi ondon iwoido daga dow. Bandi rabe, imibia on. Bandu godundu kusel iyiyan, natata ander uro alla tondo. Bandu nyolaindu, natata uro alla tabitaingo. Ndare imibia on godun siru. Na enfu mayata, ama enfu duwaili tanai en bali. Don idon, bomayuki hitere. Totum dudi luwal shakiti ingal. Gamto luangal dudama, maibe ummo doto, iballi di nyolata. Nden enen fofobe, du wailitai balli meden. Gam dole ndu upandu maya indu, nyola indu, wartire bandu ndu mayata, ndu nyolata. Sharen ngele bandu maya indu, nyola indu, wartire bandu ndu mayata, ndu nyolata. Ko ayare wii, dum hewai, wato, dum hebi jalorgal do maide, maide, to jalorgal mada, maide, totoke mada. Gam hakke woni toke podaide maide. Nden baude hakke to attaura iwi. Amma yetore tabita to alla. Kokudo en jalorgal. Barka Yesu almasihu jomirao meden. Gam non, bandi rabe am bengidumi. Ndare botum. Togotum dimba on. Konde yengade kumbawotum waduki. Kuon kugal jomirao. Gam on andi. Kugal ngal kuwan tomo na imere ngal woni. Koronti yanko en arandewol, surawol sapo ijowe goo. To, jonido hauru tuki shede gam walluki yimbe alla gonbe urusha lima. Ngade kumbimi tokube Yesu be Galati yangada. Konde nyalnde arandere nde yontore. Komwe modong, resa gotum nderko hebi. Kerol no wawata. Nden to on alu, na miwari putdon hauru tuki shede den. To miyotake to modon, mihoka yimpe be shubudon dereji, kwa laidi on shubibe benjara ballal modon urusha lima. To ihani, min mami yaha, say benjada iam. Miwara to modon gada miyehi lady Makedonia, gam misubi yaki Makedonia. Dungado todum, mijodo to modon share seta. Koma miruma, gamballo ya miya hafu tonja haimi. Miida miyala tomodon tammi yapbo. Gam imiidi minebida imodon tojo mirawo jabi. Amma mi jodo to togariri apisa na humto bendol alkamari. Gam mihebi lawol huki kugal mangal. Nden iwodi dutbe ganyu beyam. Totimoti wari tomodon. Tabi tinon oweddi takender modon. Gam kanko ma okuwa noo jomirao boam. Gam non, togotlo ya wanamo. Mbale mwendere yadu mako. Njapo tiron jam ijam. Owarto ya toam. Min iwope bandi rabe, imindenti gartol mako. Jonido bandi rao meden Apollos. Mitora kemo naseta, owara tomodon, kanko iwope bandi rabe. Ama oida yadu ndunjoni. Owara itomodon, to hebi lawul. Njode on pama. Ndare botum do holare modon. Ngado ngorgu. Shembide. Fuko ngadoton. Ngade dum der yidde. Bandi rabe. On andi der lady Akaya. Yimpe uro Istifanus arti wartu kitokube Yesu. Ndenbe koki koe mape. Gam walluki yimpe alla. Imitoro on. Koke iri bendo yimpe mangu. Hauti ifu yimbe be min kudi, min pidi nder kugal. Minani beldu waroiki Istifanus, ifartunatus, iakaikus. Gamdu warta niyam, bo onon gari to am. Gam be mbaltini bernde am, iberde modon onon ma. Gam non, kwake iri bendo yimbe mangu. Tokube Yesu won be Lady Asia, ikouna on. Akila, ibiriskila, itokube Yesu kauritobe iwuro mape, ibe kouna on botlum, nder inde jomirao. Fubandi rabe gonbe doo, ikouna on. Kouni dire hounirki higaku, sheniki. Min bulus windi kounon gool, ijungo am. Fumo ida jomirao, alla la namo. Ya jomirao amin, worui. Yesu jomirao, barkidina on. Imi idi on fu, gamsumpo tirki meden, Yesu almasihu.